ni kelele za chura kona form, form. Enda kona form. Pana skiza watu hizo ni kelele za chura kona form, form. Enda kona form. Pana skiza watu hizo ni kelele za chura kona form, form. Enda kona form. Pana skiza watu hizo ni from nothing to something, the state niko useful kwa family nika mwiko njili pepete wake tunika jiko shida zikinyona zinatoka ki jiko chiki wanya vita medan vitu nimedan badu ndia medan penji tulikuwa na nan akona than yenda mbeba plan kala mbeba gun kilo na kam fuata son of man nami nimemaliza I am done apa dan katan by your grace niko ozone kama oxygen akili ni nywele situ na locks inje zamanania 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 zama ndani ya Yesu pana weka nos inje faida kwa Yesu weka los inje vidole 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 akona form form yende akona form pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona form form yende akona form pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona form form yende akona form pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona form form yende akona form pana skiza watu hizo ni bright hakuna chaku left future is right past present future is Christ yendo mwangaza panda flight forever young future wa less maisha na king ndani ya pa less Yesu ndiye anafanya tutawa le kuja kwa Yesu achana na wa le spend the great season the mother to missing zipping blessings in a flow kama Mississippi life ina bamba hata city shiki pombe hata na clubs hata missi shiki waterman Jesus waterman kutembea juu ya maji tembea juu ya waterman this love so sweet to ulimi ona that true love see blind but ima ona that kuna venya kuna kuna venya religion inaweza fanya umiss papa ufuate mother nature na umiss papa ushike omena na umiss papa vidole vividole vidole vividole vidole vividole vidole vividole akona form form yende akona form pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona form form yende akona form pana skiza watu hizo ni kelele za chura akona form form yende akona form pana skiza watu hizo ni kelele